kama vile unafua. Ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, mwenye mlima kidonga iyo. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
ai bai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo,
kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma.
My wrist feeling icy. Bad, bad, yeah, but nobody's wifey. Chuchuma, so they when the healer guy from the 90s, living legend, girl, I might be. Did you wear you make you wetter than the ocean? So they come down with the lotion. Hennessy, said the thing in slow motion. Is the remedy, so for you bringing the potion. I got auto,
moto,
moto, moto,
moto, moto.
I buy coco,
moto,
moto, moto, moto,
moto,
ebony. More energy, hey. Call on my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, hey. You feel the many down my emotion.
Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma. Tukunyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema. Yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina, eh.
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee.
Mzamba,
viuno vya kusigina, eh.
Mzamba,
fanya kama Jet Lee. Navocheza kwenye chaki kanataka akataki. Na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi. Bila wasi kamedata na wasafi taito. I got toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo.
I buy coco,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi?